Čuvenja iz Davistivava.
Aj, to ti je. Badness.
Black Market Records.
Niko luta baby na chana chana, na sezi kosa time ya kukupeleka Java. Kama sutra dogi na kupachupa, kani mwere chunga mumangia na maduka. Ti Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.
MG tunadatify kadeila makwela, boki dosho linki ya kabaila. Zaki hezi kuwa na show zaki Taylor, zaki hezi tunanda na shama Weyla. Bado mbogi ime just afu na baroda ni mref niku nywa staku. Mungu wa riti soko genje nime ngasta fu kanges, wana idra niki nzastagi. Just amo wakali ya ngasta fiheni, wakimedi na maruastanga wastanga. Kuwa tresi kuwa kastanga, listi mbiki traizek misti mi.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.
Smile kako high sahi, drop drop kono drip like this. Kikombe na pombe si maji, hands in the air like this. Kilau na kiwashia kwa street, yeah. Baridi kingia nai na ikulia malin. Mama mtamba, task I mean, oh. Anayamshangangware like a starter meal, oh. Smile kauna silver kwa teeth, shanda akitrae na umepin. Skata yo siren alia, kabla yo kidunge kufeo.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara,
yeah. Ugoro kwa shingo inaka watery, ndio reason magi anagawa kama offering. Na break bank nikani imeangukia lottery. Mokari na kiburi tefanya ulazio kwa mochari. And should I take it more father? When is your father more? You are more than a forefather. Daddy Jones a father to four others. I got 28 whips for cyber. Get it? Nikomboka na mawarges. Isilini seti nikisione nimecharbis. Barakata get it regardless. Ataka kuna mbogi usema niko heartless. Na kau leti radu na madwa, staretu kunyanganyo kose kazi kajagwa. New flow kama maji memwagwa, debate na wasafisha kirigati gashagwa. Pairu mi wanna live seen messy, ulizia they tell you he's been petty. Christine tuliza nyeges kutaki blue ticks kanyonyo anapiga weave synthetic. Smarty rada jeshi na liaje islando, mecheza chini do kila wiki siyezi miskando. Wacha kinyoriro bude eka beef kando, kuchoko zomolo ni equivalent na kudisrambo.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.